Morosikia mwanyumba wa mwanzani 906 Badele Concurrency is the one for the copious. Concurrency is the one for the copious. Muta suni time. Muta suni time. Muta suni time. Concurrency is the one for the copious. Concurrency is the one for the copious. Muta suni time. Muta suni time. Muta suni time. Urenzeni mwanzani. Nisuhona uzgalere. Kushondro wangi haite. Na wamini si ashene. Wanyuka mnata si wagi. Kamuna ata iflo. Wamini si mba mwarniska. Apisa wanyo wasrisa. Bora mwana zungwe zofanya. Mutu aseni kurdiye. Bensoto wa ikalashi. Demon!